Illest Cypher. Yeah. Dr. Unju. You know what I mean? Yeah. But Twinkle Rex. Stopping it now. Been the boys in the place to be. Umbwa. Let's get 'em. My disappearance. Itafanya wani miss Unju fearless. Wana. Wanajua kuwa sikuwahi kuogopa. Nilisimama kweli na sikuwahi kuogopa. Kwanza pande zao city bagi Dr. Unju nikimbishi niko pili sweet monkey. Nikichana sifi chagi mina thiki nini dhambi. Naishikija basi street junkie. Nipate manyanya junction. Wanajicho nyanya banana wamefanya champagne. Wanasaga mandata wamepaki wanting. Pinda boy ni zede pato ranking. We banden. All my way, Nicky Fata dreams. Tanesco wakati umeme, tuvali wanakata steel. Fata scheme, uneza kwa mfalme, lakini kumbe ni bago king.
Inafambia, no fear, I'm fearless. Umesikia, no fear, be fearless. Inafambia, no fear, I'm fearless. Umesikia, no fear, be fearless, fearless.
Samantha rocket, astronaut umboa spaceship kwenye socket. Fly over the sky na kitu bambazi. Mwanangu wa mihundu wa chanjishi shangazi. No fear, no queer, pizenguo unalia. Ulizo lojaribu atakusimulia. Mainstream ya underground, tupo tenguani. Sikiza matanda sound ya kila igonani. Niko na Unju binyunu kitoka nduki. Rebranding out here utakiwi mamluki. Naleta chuki na roka mkuki. Mikosho mikali unaliwa kamuki. Shawai pigwe mpaka ukawa ukumbuki. Shawai shindwe mpaka ukawa usumbuki. Shawai pigwe mpaka ukawa ukumbuki. Shawai shindwe mpaka ukawa usumbuki.
Inakwambia no fear, I'm fearless. Umesikia no fear, be fearless. Inakwambia no fear, I'm fearless. Umesikia no fear, be fearless, fearless.